laharafi wale laharafi halad amni arma kasabsan arma aso kasabsan MLR shantarali migalada ya wale lakwelada mael barhada mizde ka gada afarta kwan migalada kujarta gidaal balbaliya kujara dano kawanki iyo MLR se udaartya kujarta dana irto ubdu kujarta dana masajidwina ya saranda daira hakwiri marka walay gidaal kujara dang meilunku mudulluway haddi lang tabatiki dert masana manka akhlaag laawayaasha wal qof ku walan masa dabku ka masalan bani aadan iska khilaaf wal iska wal meelo kumoodo waan xaalad amni daraade in dadkaas gudoomi degmada aan ku talin meelo kale la diji aagad ku guuri go'aan la ka qaadi xaalad amni ka saabsan marka
suuq kale aan diyaariyay
ah suuq kale hadab gudoomi degmada kan hadal roogna isu ku hadlaa maadaama wali buu li suuq amal migaalad gudaha la ku furi suuqgaas in la qeybi oo qaababkaas in la qeybsadaan ummato wala qeybsadaan luku qaada xaaladaas khatarka ah oo atarka suuq amni humo sheenas in luku guuri
sidoo
kale horta lang meel degna intaasina degnaay oo maanaha miiska wali buu hadaa fiirid mudogaar gaalannaki mar wali buu dukaan guuri way marka miilata boosa aan gohno oo lan ka deganya oo wali buu lan ka dhisinimay miiskaas guuro oo dukaan luku guuro way ini meela dusta meel kale soo dhaqor laakin lan kanta goobta baladi maadama population ki meelan go badanta saasa ugu moogol oo aniga meel kanaga dhan afadaan laakin xaalad amni daraade amniga iyo maamulka wali go'aansaday in meela lagu guuro wallahi wa illa boqolad diiras ah tir boqoladii baad ku leysaa dibki moogol tir boqol dhaw
marka hol galkiin oo jidid kale ka binaayo
maya waa sidmaal mooda joog joogan dareer ila todobaada dareer faras magaalada jididkii oo dhati la degay inuu in banaayn xaalad oo wali baa maamulka ku bay dawlad koonfur galbeed ku bayo inuu jididadaas fuuynaan noo goonta
hadda sato la binaay in aan kanaga daan dadka
maya maya malba malaka nagra malaka nagra kulanka ganacsiga ee kulay wasiir iyo gudoomiy degmada iyo xaaladaas ku qadala xaalad dhabaataysan ummato oo meelare ilaahi walsi lanki ilaahi walsi lanki walaalshee dhabaataysan oo man tuulooyinka noqdow oo meelare dad yaa barta deertay oo man in meelare haays lan gargaar arma ka saabsan wali kun hadlay wal hoogame wala qasabahayme xaalad oo ganacsiga in iski weeri oo maamul ka saameeyt oo tarinay oo dadka walaalidii dhabaataysan halan gargaar gargaar bani aad wal ka saabsan runtii horta wali buu qaaba balan lahan kaga hay magaalada dhanno gohootiga ifo oo meelare in Kenya lagu sheeni way ko degmooyinka iyo tuulooyinka oo nimanka akhlaaq laawaasha haysadeen oo waliba walay dareerab iyo ku qabsadaan wali muuqdo iyo aamaan ku qaadado haayaan oo meelare raas meelid dawladda roogday madaas waliba amniga soo nahay haqaaq ah way hadii aad fiirid ummato oo dhaan degnaayti ee ummato oo dhabaatada ah ku qahday oo baydhowa ka qaadi hadii la fiiri ummato kale badan marka wal ilaahay sheen mid dadaala dadaalo hayn amniga ka dadaalo hayn hadii shicibkani la shaqeeyne oo dhan amniga dhan in ku shaqeeyeen booliska shilayda wala muqabada korna laakiin may ku qabsadaan ku qabsadaane shaabka reer baydhow ani amniga la shaqeeyeen iyona dagaalka jirta unina daganeenka jirta waayo lan nibaad hal mudis dagaalaga boonaad oo qabsan noolada oo male taas awgeed wali ku qabsadaan shaabka inay la shaqeeyeen.